wengi wamezaliwa duniani. Nataka tuminiwe na we, nataka tuminiwe na we. Wengi wasengenyajua waelewi. Nataka tunibaki na we, nataka tunibaki na we. Bado nakupenda, bado nakutaka, ay, ay, ay. Bado busu lako lanipa mimi joto, ay, ay, ay. Nataka niwe na we, tuwe tu milele. Mina we ni mina we ni mina we. Malaika, nataka niwe.
I don't.
But I go to work every single day from 9 to 5. What do you do all day?
You think I'm just sitting on my laptop playing video games? I'm working, it's hard.
But where's the money?
Look, it's not as easy as your 9 to 5 job, but I'm working, all right?
Where's the money?
It will happen. Just be patient.
I'm ready out of patience, man.
Do it to me, lele. Me now, any, me now, any, me now. Nataka niwe nawe kwenye dunia. Siku zimepita. Milele na milele nimeamua. Wengi wamezaliwa duniani. Nataka tuminiwe nawe. Nataka tuminiwe nawe. Wacha wasengenye jua waelewi. Nataka tunibaki na we. Nataka tunibaki na we. Bado nakupenda, bado nakutaka, ay, ay, ay. Bado busu lako lanipa mimi joto, ay, ay, ay. Nataka niwe na we. Tuwe tu milele.
Nataka niwe nawe kwenye dunia. Siku zimepita. Milele na milele nimeamua.
I told you I would outrun them all.
Yes, you did.
Yes, I did.
Nataka tuminiwe nawe. Nataka tuminiwe nawe.